Deadly Nation.
Studio 9 time. Weasel. Likuepo kabla tabasam, likuepo kabla flash bado haijakam. Zama bisi bado julikani, machozi jasho na damu, si unafaham. Nasikia skizi mziki wa Mombasa haulipi. Majanga simsa ni kuenda kupanga. Majanga ni presenter kwa meneja. Bisi kukimbilia showbiz, nilikimbilia dao. Kuja wika mjini, toka shamba jogo. Industry ya mamba vijenje pembeni. Oh, kuja mzima mzima umezwe kama soko.
Jamaa wana roll fire, hawa wachili na fasi kama kwaya. Kubana bana wapenda hongwa kama liar. Mara o, mara o, mara i. Iyo ni tabia mbaya. I don't give a fuck about what you think about me. All eyes on me.
Freshi mana ni damu ndo sitwa taka. Tuko freshi mana ni damu ndo sitwa taka.
Mbona haina kuiri, bora tukutani mbili. Nasema haina kuiri, bora tukutane mbili.
Banito blah blah, they be pushing us to go. They don't want us to taste what they know. Oh, many money more. Yo, haha. With them street niggas, the corny ndio tunakotoka. Tunakuja ile noma noma. Nilete utani nishawasoma. Si ndio vio vya jamii. Nileta upala tutakuchoma. Nisem tatambua sisiki. Life is so hard you know. Kenyans are hard people. We gon' find it though. The part is the part of you. Heshima ni damu, heshima na dabu. Iyo gao mwanangu. Heshima ni damu, heshima na dabu. Ndiyo ngao mwanangu.
Freshi mana ni damu ndo sitwa taka. Tuko freshi mana ni damu ndo sitwa taka.
Mbona haina kuiri, bora tukutane mbili. Nasema haina kuiri, bora tukutane mbili.
Lineisha.